Wantali, aka Charles, featuring Q Peria, dedication song to my mom.
I love Save the Music.
Volikezo. Nachimbeche.
Save the Music promotion.
Hey, Cyber Sound Studios. Hey, DJ Fire on the beat. Okay. Let's go one time, hey!
Mulena mulimu fuyola bomba, Mulena mulimu fuyola bomba, Mulena mulimu fuyola bomba, ah. Vai keleze ni kwa mazazi, babu keleze bupilo ba. Kuli ni wona bayoche zaka
Mrena muli mufu yola boma Mrena muli mufu yola boma Mrena muli mufu yola boma Baya keleze ni kwa mazazi Babu keleze bupilova Kuli ni wona bayoche zaka Baya keleze ni kwa mazazi Babu keleze bupilo wa Kuli ni wona bayoncha zaka
hey. To you dear, my lovely mom Did a good thing to plan for me 9 months mamba ya mina kuina Kubatanga mango neve mwe June, July Neni shupa for mautu nenina Kuni uta nelitata not burden Matali kwa mkokoto mama gardens Life kuna fale inge siyo certain Nimi sinyelize kupumaka ni maketens You never considered my coming into the sudden Forged ahead, raise me, very soon, listen Kaufela zemwa pilulizi written Naziva kambe ne mulata mina kambe aniyo Talent ya kuopela fa kambe aiyo Makubata kuniluza ne musio My plans, yeni na nikumi na kia Yato kwa fela lizazi, kula van pack Kumina nitoki kulonda fa, kimutio Konja nikame ya hela, yetu na ya misio Koza mukoni kunyenda mina inge kula niyo Dear God, please bless my mom Give her time so she watch what she's raised For her max on me can't be raised Wanna do wonder so she gotta be missed Never step so she gotta be guessed Naziva seva bata kulini nyale Utaku matayo kubata yomu kwae Yako na kupila nekele kwa haye Naziva wa utwa nile na ritawaze
Mulena mulimu fuyola bomba Mulena mulimu fuyola bomba Vai keleze ni kwa mazazi Babu keleze bupilo ba Kuli ni wona bayoche zaka
Mrena muli mufu yola boma Mrena muli mufu yola boma Mrena muli mufu yola boma Baya keleze ni kwa mazazi Babu keleze bupilo ba Kuli ni wona bayoche zaka Baya keleza ni kwa mazazi Babu keleza upilo wa Koni ni wona bayoncha zaka
Cyber Sound Studios DJ Fire Afunika Eomani Mundi Vuvuzela Okay Mr. Cyber, okay, 1M, Mr. Felix Mayu, 1Dami G, Ayokom Z, okay, Yale Bulukota,
Fire on the Run Top.